Ukuqhumbwa kwemiqhafazo yezocansi, sexting, yinto eserious kakhulu enjena ibandakanya neyithola eyindleni ezehlisa ukuyiphatha. Abazali ngeke empeni bakwazi ukuvela isenzo, kodwa badinga ukuqonda ngeyingozi qede bathathe igxathu eliqinile ekuthona ukuthi kusenokwenzeka ukuba ingane yakho ikinateleke lokuziphatha okucekayo. Sizokhuluma ngendlela zokubhekana nokugeleza kokuqhuma kwemiyalezo yezocansi khona la ohlelweni ezomndeni. Ngakho sicela ukuthi uhlale nathi. Angiphinde ngubingelele, sithola umbuzo kumama osesimeni esinzima kakhulu ngendodakazi yakhe. Uthe, lukhona yini utho mina nomyeni wami esingalwenza ukwehlisa ukukhungatheka nge-teenager yethu ebhekene nakho ngenxa yokuyigaxa kwayo kwi-sexting? Impilo yakhe nomndeni wethu yaphendwa yabheka phansi ngamhla kuqhumbuka iy'thombe zayinqunu zijikeleziswa esikoleni sayo electronically. Njengokuba nawe ungayicabangela, ubuhlungu benhliziyo busankenketha kakhulu kuthina. Ngaphezu kwalokho, isibhekene necala lobugebengu, lukhona usizo eninalo ngathi? Sibuhlungu kakhulu ekuzweni ngobuhlungu umndeni wakho obhekane nabo njengamanje ngalelishwa lesimo. Siphinde sithakase futhi kakhulu ngenhliziyo yakho yokuba ngumama ekuqondeni ukuthi iphuzu lokubuza kwakho lingokusiza indodakazi yakho ndlela zonke ongenza ngazo. Khona manjalo, sibona kusemqoko ukubala ukuthi futhi lokhu sikusho ngenhlonipho yonke. Ayikho indlela ongehlisa ubuhlungu nokububula kwenhliziyo indodakazi yakho ebhekene nakho. Kunalokho, singathanda ukuphakamisa ukuthi ukhiye unqoba lokhu ukuba indodakazi yakho igingitshe ngesenzo sayo, ngoba yiyo umenzi ekugcineni. Nanxa kushoshozela kunjalo, qede bese lobuhlungu ibuke njengesifundo esiza ngeyinyembezi zeyingalokothi lomhlola kwikusasa layo. Lokhu nebala kuyobiza ukuba ningcengce emngcingweni. Ngakolunye uhlangothi, awufuni futhi ukuthi uwele esilingweni sokuba ngumzalo ozombamba ngesandla. Uma wenza isimo sibe ngesilula kokwenziwa undodakazi wakho, zobuphika ubusirias baso, unyusa amathuba okuthi hleza debesele ekuphindeni lomhlola wengcaphephe yakhe. Kunesifundo esinqala esidinga ukufundwa lapha, kungaba yisho uma kuya ngoba ayifundi kulokho ekwenzile. Ngakolunye uhlangothi, uma uthatha ulayini oqine kweqe uyibeka emathubeni ukuqinisa kakhulu ikhanda le-teenager yakho. Nebala uyazi ukuthi lokhu kwi-risk engaba ngakanani. Kwesinye isimo esazeka intombazane no-18 yayise high school yayibulala emva kokuba isithombe sobunqunu bayo sahamba safika nasesokeni layo nge-cellphone esajikeleziswa kumakhulu ngamakhulu abafunda naye eklasini ngayo i-cellphone njalo. Imfihlo ngokutholwa kuyikhona kanjalo futhi nesihe. Ukumemukela ongenambandela nokuthethelela kusemqoka kakhulu ey'khathini ey'njengalezi. Nebala usengebe nalo ithuba elihle lokuveza uthando lukaNkulunkulu ngomjalo obalo kumbe ukholele indodakazi yakho ekuqondeni ukuthi kusho ukuthini ukuba yisoni nokudinga umsindisi ngokwakhe. Konke kuncike ebucikweni bokuthi ubhekana kanjani nemizwa yenhliziyo yakhe ephukile kakhulu. Imvama ungeke wenze lokhu ngokwakho wedwa. Indodakazi wakho akusiyena kuphela odinga usizo, nawe uqobo usesimene sintekenteke kakhulu. Udinga ukufuna usizo lwabefundisi, abakhulile enkosini, abahlobo abagcwele uthando, amalunga ebandla anonakekelo kanjalo nongoti ngesikhathi usahamba kuleli thuzi lobumnyama emndeni wakho. Ngokukhethekile, sikuthaza uthola nomeluleki okufundele ongumKristu ongasondele duze nendodakazi yakho isahamba kule manzi adungekile. Kungakuhle ukuba umndeni wonke ungene kululekweni ndawonye. Umnyango wezokululeka we-Focus on the Family ngokuyisebenzi zawo singakunika uhla lwama-psychologist abhalisiwe ngokusemthethweni angaseduze nawe. Singaphinde sithokoze kakhulu ukuba ixoxe nawe ngocingo. Uma lokhu kuzwakala kuyindlela ucabanga ukuyithatha, sizwele ukukhululekile ukushala ucingo, kushala umnyango wezokululeka wethu kwinombolo ethi 031 716 3300, kumbe ungene ku-safamily.co.za bese uklikha ku-counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabeze ohlelo oluzayo. sihlabelisa phambili umndeni wakho.